alafu huyu mtu alinishika kwa barabara, akanikalisha chini, akakaa nyuma yangu, akaninyang'anya simu, pesa zote ambazo nilikuwa nazo, akaniambia niweke pini ya M-Pesa na akanirep.
Askari mwenye amekuwa na kesi yangu, nilimpigia simu on Tuesday nikamwambia leo ni kotini, akaniambia hapana, na nimeenda kotini leo na nimefika kesi walitoa last week. So ningependa haki itendeke, mnisaidie kurudisha huyu mtu ndani.
Kwa majina naitwa Kemutai Kirui. Tukakangalia kweli ya kwamba it was withdrawn under section 87A kwa sababu inasemekana huyu akoonekana kotini last week, that's why it was withdrawn. The complainant ameonyesha call logs ya kwamba kwa arresting officer ndio amekuwa akipigia simu akiambia asiende kotini last week on the 22nd, the material date ya hearing. So we actually wondering why the police are interfering na cases ambazo zimeenda kotini. Are we really safe in this court? Are we really safe with the police stations? Because it appears police wanakana accused persons were the real cause of justice. We are appealing to the in charge of the prosecution, the OCBD na OCS, wa make sure these officers ambayo wana interfere na cases now wafungule mastaka na wastakiwe. Number two, tumeandikia the OCBD mwenyewe barua over the same, na tukaandikia ODPP over the same, huyu mtu akamatwe na arudishwe kotini kwa sababu section 87A inapatia police uwezo wa kukamata mtu tena.